sa'yo ba ni misas? BBC once again. Labdaw na law, ilamit siya, no? Tukusa mo yun.
Nazuka kwa flak of my face kama black ninja. Nina kutoka wrong time kwa rhymes na chinja. Walo kutuma pande iza wekulostisha. Tumetumwa na afande, you know what time it is. Mina itekedeza amni doma na nafena bidi. Tukusa, usitaribu kutukusa, tumeshushwa. Kesa na mabiti na usingizi, no. Kututume kunje suda tunazimisi do. Katutuma shoko suki black ninja.
Imasa from Tukusa, ima dedoni, ima di sensei.
Usitike kuleta matani, tunawadu njumba kibenten. Kamsa shoto kwa booth, straight ass, spit in open. Penless, paperless, everything, wireless. Dada fatali boki fikisha mileage. Usage eje na dai change, tanboya na dai genji. Nangoma megoma kufika bandari, kwese limekata.
I rep the sure shot that makes your head rock pop. Official bongo boom bap that makes your heart stop. As niggas swap for guaps, some switch to the ops. My circle I crop, being judged the dreadlock. So one beats a hop and let my first set stop. And bust like a chewing gum that never goes pop. When the needle drops, no dance floors need to get mopped. Four smooths get you dropped if you're looking to get popped. So we chillin' in complex simplicity. In the absence of complicity, flexing abilities. Passed down from future ancestry. Spitting soliloquies with ease, making dark tea. As we do what we got to, cause we get from what we do. That's staying true, the real is all we give to you. It's the same old, same old. As we drop the microphone, we let our words unfold. Now dig it, y'all. As we do what we got to, cause we get from what we do. That's staying true, the real is all I'm giving you. It's the same old, same old. As we grab the microphone, we let our words unfold.
Siku peshi minagawa bila riba. Huu fundi niko deep. Nazungusha vina kama nungu. Rapper wakubusti, huu moto haugusi. Hauna budi, mimi ningariba. We ni kungwe, petafu. Sinifungie vio, sina shida, sio kilema. Na run kila chocho bila ndinga. Nikivimba situshiki na watoto au makinda. Mdogo mdogo, bwana mdogo, adi mabro na wakalisha. Hizi sumu, muaji na itaji hati miliki. Na imba ngumu, paka demu wangu hasikilizi. Mbegu inaweza geuka msosi, alafu shamba likabaki, bwana mdogo. Njo chukue mia ukalie ndizi. Ujio wangu mangamizi sina fair. Nikituwa wabubezo kubashiri watasema nilijua. Dobi natakatisha vesi nikifua. Ningeingiza vesi kubwa hawezi kutanua.
Mindo kichwa ndani ya Tukusa. Wanafichwa na ugusa gusa. Bani shaba yu inda ponda mpako wanasusa. Ukisikia yaa semikwala fimbo ya Musa.
Sina shida ya promo wala mpango wa top 10. Yazi ninaongozwa na black ninja captain. Sikimbilie kuchana rudi ni shule so man. Pombe sigala mbaya hila kaya chome.
Mama mkanye mwana ukuruma somales. Wamestali kwenzi na wazibu sibembezi.
Wejifanya nekano au tatumbiri. Lakini kwa mechano andika pa unasubi.
Kado uni kado sila kado vuta banke. Natembeza bagola paka kwa mpalanke. Mriona dongo fish nye mkaju wa makake. Na vesi zenu pwa hemu unendeli mjipake.
Naongoza msafara wa masoja vikosi na sio mbagara. Intelligent toku kambini ukosu mijadara. Japo kwa watu mia wazima pakosi mafala. Tunaishi nao kibishi mabosi mangala waliopo kwa setting. Na wabudu bule they acting. Mabosi wenye kutoa mitonyo do shinde betting. This year by ride for my fucking self, yeah. We be normal like OGJD is on my shelves, yeah. Being alive is a fucking blast. I got everything I want but still I'm lacking stress, yeah. Real fact, while I so shesh, yeah. Only with chicks, we ain't banning chess, yeah. One love, 12 shares.
Everyone I'm when you dumb. You are seen as I'm. Msimu, majira, wala wam. Nikikunja ngumi, jua natoa tano. Misimamo si vunji bora ni vunje usiano. Siku zote na kesha nikifanya kwa makini. Kama kulala ntalala sana kaburini. Sijuti kuwa mimi na stamani kuwa wewe. Hata sijui ni kwa nini. Maneno matupwe ya pendezi. Kila mali mini mkali kuanzia mita ya mbezi. Unajidanganyo na kusema siwezi. Wakati atademu wako na kubali. Japokuwa sibembelezi. Ukweli ubadiliki kwa matumizi.
Yeah.
Mungu na uniembe la haina ladha ya dodo uwezo. Kwenye mchezo nafanya ntimize ndoto. Mimi sumu ya hatari niweke mbali na watu.
Hey yo, watu megutuka man. Uko mkubwa po Tukusa clan. Nataka kujoin jazungushe sign. Everywhere you go, anything you do napaswa kukumbuka sini pro when your future plan.
Say what?
We don't need no traitors. Dance me and me and on a entertain dancers.
Dances?
I wonder why you wanna be a gangster, nigga. Sizani kona farm here in danger.
Danger.
Tumezungusha nyata tumoto. Sijepeku peku pizi vavya tu koko. huu mchezo una Zidane na una Gaucho, utatoa mchango gani sana sana ucheze faulo squeeze na haribu au na tibu maumivu au ni kipi naweza ku exaggerate kama kiki au mchizi na uvivu au ni gwiji la magwiji au ni jibu kwenye public debate ama media saivi tupo doxi tukikata beri za midundo na mirozi tagi langu na wendangu ni mikosi sasa fanya for you want it for the force
killer rapper ni rapper like so killer rapper gifted I mean it kuwa mimi uwa lifted ninja straight out chadulu mentality rappers wana upungufu wa bass physicality I got key to my city shoni kani bar wala pabu it's not my publicity I've been busy I've been digging mazishi kwa kiwanda cha rap I'm still killing nikisikia beats lip sync kama nimebinyogoro shout out to Moporo wanaume watemeke bado wamekuwa mamoro domo watoboy ninja ameficha mchoro bora enzi za mitume na uambia sasa hivi kuongea sana unafanywa kinyume cha sheria tafuta manzi tulie umkune bacteria hawezi pass uta start me pack barrier wanauliza nko wapi wanipate area hii game ni shule we class failure style uwezi kucheza ondoka dambi nyingi umetenda okoka ogopa dili kakopa za chopa sponsor na yu anakopa anakosa ni conscious kicheki mbota ni clockwise bado na wavisha makanzu na skosei size kama kweli pese na ungea siongei save na narushe zi flow speedi ile ya 5G
tukuse Moise
songa
so brother number 2